aye ya, fupane, aye ya, fupana. Fupano nimechenji, nimebadilika. Mwezenu nimechenji, nimebadilika. Zamani kipite kidemu lazima mimacho kodo koda, lakini kwa sasa sitaki kabisa mwezenu misipo hivyo. Nilikuwa player, lakini kwa sasa no. I was a player, lakini kwa sasa no. Kama mimi niliwa mwaga, basi na mimi nitamwagwa. Kama misi jawa mwaga, basi na mimi sita mwagwa. Shingoni na cheni sikio kipuri, mwezenu ndo nipo hivyo. Tumesha pendeza situko vizuri, nipo na mtoto Angel. I love you Angel, I never let you down. I love you mama mia, I never let you down. I love you Machimo, I never let you down. I love you mama mia, I never let you down. Hakuna chawema nazali na lulu na uyo wenu joketi. Amewafunika wengi tizi mpaka Nairobi. Uyu biti mujanja, katandika kitanda. Nikirudi kutafuta, amesha jipanga na mahaba. Uyu biti si watanga, uyu biti ni wa Mwanza. I love you Angel, I never let you down. I love you mama mia, I never let you down. I love you Machimo, I never let you down. I love you mama mia, I never let you down. Fopa kama fopa, fopano.